It's a big and a young map. Hope I could want it to a boat.
Then I need Mangala Lambo. Imangala Tabini Maya. Imafuna Kutengako out Mokovina Patini Mangala Nini Maya. Imakonduela Ukabuela Stuni Mangala Nini Maya. Umakamba it's okay. Isaka Balansa one day. Mate Mazamba Siva Kufuna.
Zenwap.com.
Isaka balansa one day. Daba I don't care. Ngati nirina baby. Nima funa tabe every day. Nima fighta pamozi kumisha pamozi yose. Elo bena basambe pwati. Swanga zile ma baby. Ina I don't care. Ngati nirina baby. Nima funa tabe every day. Nima fighta pamozi kulwisha pamozi yose. Edo bena basambe kwaji. Swanga zile mabende.
Leka tube mbi. Umfwa. Mutiwe mbale kankwebe na likutemwa. Ine panchu piti yowe alimpenya. Ife vine wava walitindama. Lavu yowe alipusa na koyali tikama. I don't care ya mami. Olo waka twambe, chaka kwa te interest. Olo waka sambia mapao jama makeup. Olo waka pente, niwa weka nate wamba miwachi baby. Love you be all insane, I'm going crazy. I can't live without you my lady. Wakalanda wakanaka, I love you my baby. Wakesha waka filo wakanchuku kusha chete. Take it easy mami, tabaish boko tuafu. Mateti wakupoke, olo wese no tupimpi. Navalesa na masketi, na wasunshi. La mute shika baby girl, niwa weka nate.
Now I don't care, ngati nili na baby. Nima funa tabe every day. Nima fighta pamozi kumisha pamozi yose. Elo bena basambe pwati. Swanga zile ma baby. Ina don't care. Ngati nirina baby. Nima funa tabe every day. Nima fighta pamozi kumisha pamozi yose. Elo bena basambe pwati. Swanga zile ma baby.
20 kolo koni shina wafika pa bond mua mini skate. Wale shive pondi imone katabash pana wabuchalo chanji. Lelo I don't care, I love you wabuina mwani. Niwe number one walifuli sholuse. Olo kumasilo wanu ndakute mwadionse. Nshufwa number one pali wadia bonse. Na mumuaka wanyo tukachile tonse.
Ndaba I don't care, ngati nirina baby. Nima funa tabe every day. Nima fighta pamozi kumisha pamozi yose. Edo bena basambe pwati. Swanga zile ma baby. Ina don't care. Ngati nirina baby. Nima funa tabe every day. Nima fighta pamozi kumisha pamozi yose. Edo bena basambe pwati. Swanga zile ma baby.
Swanga 17. Come on.